anasali. Moyoni sina amani, unazofanya sio fresh. Ili hali nimebaki bila chuma na sindano ya mapenzi. Oh no, sijitaki, nabaki kuwa lonely every day and every night.
Song is dedicated to all those who truly love someone. Please, ukisikia ngoma popote ulipo, text your loved ones, mwambie wewe ndio love, come down wake. I'm out.
Oh love, nipe love, nikulinde nipate kupona kwenye dhiki. Pendo lako kuna dawa, please nitibu my baby. Mapenzi safari, kupanda na kushuka, yeah.